Nakumbuka ulivyosema ati tena wanipenda, nikiwaza pia ulivyonitenda hapo mapema kunitenda. Na nyumbani nishaenda mara kadhaa, wengi nishapenda, nani afaye penzi langu la ukweli? Nishapatana na line zako daddy. So don't take it personally, I don't think you should be with anybody. Naona tu ni afadhali ubaki peke yako. So baki peke yako, umevunja wengi, baki peke yako. Baki peke yako, umevunja wengi, baki peke yako.
Mara walinyona huku, mara walinyona kule wanani.